This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Check out Mandibe City, Amandla. Beautiful sounds, many of a kumbola beke sabana bopin kube nde sneaky live rendition yale nkoma nezinye ezi mandi kakulu. Nkoma yabo kempo lablikai single eti Amandla. Bam tembi isa kengu wela pindokba yeza yalba mepelele disalindi leke gomonde. Diafuna kempo lablikai kesnogole kafuchani nje kumbandela we COVID-19 ne vaccinations ke vakala into kuba uhulumente uchilo in fact bekunina izolo kanene ya minister of basic education mama Angie Motshekga into kuba siyafuna singuhulumente uvaccinator otishala ne staff sonke esinxulumene nezikolo kubalele kutheni ba bayi 580,000 ababantu abajongwe into baba vaccinated that are school related staff yaba ngotishala ke abo kokunye nabasebenzi mhlawumbe phaa kwi-administration office yesikolo xa bedibene babalelwa phaa ku-580,000 sitsho ke union I think ngusathu isithethi sikasathu besisitsho into bayamkela le mvakaliso karhulumente uminister umama u-Angie Motshekga besithe yamkela siyayazi into yoba sekhona inani elivisayo phaa kwi-200,000 yootishala baphakamise isandla bathi bona ngokwenene bazawuthatha inxaxheba kwakunye nestaff nje zesikolo bavuma into bathatha inxaxheba kwivaccination bekhuthaza ke into yoba siyafuna uvaccinathwa siyafuna futhi uba wonke umntu avaccinathwe as much as abanye bengaphakamisa isandla bathi bayafuna uvaccinathwa kukhuthazwa into yoba ingaske bayiconsiderishe indima yevaccination ngoba ngokwenene ivaccination iyakusindisa umphefumlo womntu. So injalo ke imeko ukuqala ngomhla weshumi kanye amashumi abini anesithathu 23rd izaba lapha evekini ndiyacinga bephaa ngolwesithathu ngolwesithathu izawube iqala iperiod yokuvaccinathwa kutishala nabasebenzi bezikolo kuthiwa kujongwe into yokuba athe phela uJulayi kube sele kugqityiwe ngelinani libalapha ku-580,000 yabantu. Sawubona ke iyawuzala nkomoni ngethemba lokuba kodwa iyawuhamba kakuhle pha sijongile singuMzantsi Afrika. Ithemba lethu sisonke yinto yokuba mayidifikelele kwindima yoba kuthiwe kugqityiwe wonke umntu has been vaccinated, wonke umntu ibe kanti ukhululekile. Sijonge kuloo ndawo leyo mphulaphula ekhaya simincile sisizwe because you know the only time esizawuziva sikhululekile kuxa sibona into yokuba wonke umntu has been vaccinated. Ndithe xa ndijonga ke phaa I think bengolwesingaphi kale ngolwesithathu apha evekini kanye 15 bengolwesingaphi ngomvulosibini ya ngolwesibini ya amanani doses vaccination doses ezikhutshiwe bebalela phaa ku-2.55 that is 2,550,000 yabantu kanye yedoses rather esezikhutshiwe kusithiwa ke kwelo nani esezikhutshiwe bayi 480,000 abantu have been fully vaccinated. Yokhumbula kaloku ezinye mos ndiyacinga uba bandiphazame nguJohnson and Johnson lo ufuna uba zibembini ozawumane uyozihlaba uhlabe yokuqala emveni ko-42 days uphinde ubuye yokuhlaba eyesibini ube kanti you are fully vaccinated. Kanti leka Pfizer yona ingxele isithi yona ethi benye ube kanti ke ugqibile. So it's about 0.8% yepopulation yomzantsi Afrika abantu sele bethengane bevaccinative kuzwelonke if i-doses ezikhutshiwe ngolwesibini 15 kaJune bezipha ku 2.5 billion doses given and abantu that are fully vaccinated including neza shots bambini kwabanye ibalo lapha ku 748 million yabantu le which is 9.6% of the world's population. Sawuthi sifike wena iindaba ezibuhlungu kukuva into yokuba kwiindawo ezifana neBrazil amanani ayenyuka. Ndiyacinga into yoba bendifunde phaa ezindabeni earlier on into yokuba abalula phaa ku-500,000 i-increase yamanani abantu abathe basuleleka i-COVID-19 sitsho ke into yokuba i-experts this is the second highest in the world and besitsho kwalapha into yokuba ingathetha into yokuba le outbreak enzekile phaa eBrazil ingaqhubekeka ibe worse ngoba i-vaccination process is slow and ngelishwa kuqala i-winter season kwela cala phaya and so uyayazi kakade winter ihamba nengqele ifuna sibe ndawoninye sesishushubezana ezindlini ngeheater nendoni kuvala ifester and so uspread the virus bangabukhona nayo kuba lula. Also if flu season kakade iwinter season lena yamba nokhohlokhohle yamba nokuvuza kwempumlo yamba nokuthimla and so iyenza indoba one ungamina usolo kunexhala ukwazi nokumthemba lo seca kwakho kayithimla ba uthimliswa ivax icoronavirus kanye ukuthimliswa iflu nje leyasichela kanye ifever nje leyanaye emzimbeni wakho. So zininzi ke izinto ezenza amaxhala nezixhalabisayo phaya kwilizwe laseBrazil. Kodwa ndiyafuna siphinde sibuye sijonga apha ekhaya amanani uzodiga ngoku cases, total cases uzothi ngoku since the first case balapha ku 1.81 million. So that's 1,801,000 total cases uzothi ngoku ezintsha ezenzekile in the last 24 hours with 13,575. Mayiphinde 13,575 in the last 24 hours the cases as these are reported. Lamanani aye esothusa mphulaphuleka ndiyacinga uba nawe uyelandela inkqubo elandela indlela ndithi every Sunday ndiwapapashe ngayo anyukile kakhulu. Uyakhumbula kweziveki ziphelelekayo unyanga ziphelele besithela ngo-700 sithela ngo-500 ngoku sibuyele ko-13,000 siphakathi kwiwinter and mhlawumbi nathi sinendima iyawusoloko imani ibuyela kuthi emasiyidlale kumele sinxibe iimaski zethu at all times. Buyaphuma nangoku ndisababona abantu abangayinximanga imaski yenza ixhala ukucinga into yoba abantu abayixabisanga futhi abayoyiki icoronavirus babe abantu besuleleka ngamanani aphezulu. Ilishwa ke sendilibukele since yafika icorona is that ayithathi mntu only or overweight. I had him do only onomzimba umncinci obonakala esegazini nasemzimbeni okanye mhlawumbi umntu owaziwa ngoba ebenesigulo. Baninzi abantu ebebenesigulo basinda, khona abantu bengenazigulo zaziwayo kodwa basinda. Into leyo ayikhethi busoba mndibhalele ekutheni lo ongayixabisanga nongazukuyoyika ongazukwenza iimeasures zokuqinisekisa noba uyazikhusela kuye abaselishweni loba gagane nayo isemsindweni. 13,575 manana izolo lawo i-recovery rate okanye recovered cases balapha ku 8,667 izothi kangoku ezayizolo okanye mhlawumbi the last 24 hours. Kokugqibela inani labantu asele beswelekile babalela phaa 58,590 abantu esebebulewe. Uyayibona isondela phaya ku-60,000 ngabantu lawo abo babulewe zizifo kanye ne-complications ezihamba ne-COVID-19. In the last 24 hours reported cases abantu babhubhileyo bebulawa i-COVID-19 babalela phaa ku-149 yabantu leyo bathe babhubha. Itinto lempulaphulekayo sinendima uqinisekisa by all times we check ourselves sinxibe emfundini imask ngamaxesha onke sisanitize izandla ungabambi yonke indawo ungaphumi unganyanzelekanga akunyanzelekanga uhambe sokuphuma ke ngoko unganyanzelekanga and let's make sure that we keep ourselves safe but also we keep our families safe.
Isasaze kanjani intsholongwana COVID-19 isasazeka ikakhulu ngamachaphaza ataka xa umntu onesi sifo ekhohlela okanye ethimla.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.